Si unajua, papji kama ni so
Pindo kusema,
pindo kusema, pindo kusema, pindo kusema, pindo kusema, pindo kusema, tegerere, tegerere toto, tegerere. Kwa biti marapa waezi Garo silali na kuanga rada Na mada marapa wananga mada Pile na tema ni gani na mimba Mbono unaringa na bado ya pima Ukweli ni kwamba mugenge ni ngori Pindo na bamba wengine ni bori Kwanta kiwanta lazima kubali Bipu kileta na kula na ugali
Pindo kusema Pindo kusema Pindo kusema Pindo kusema Pindo kusema Tegerere toto tegerere
Kitana mchafu zaidi ya cho Ligi na cheze mwanangu niso Mziki nafanya sababu ya do Salamu nyumbani gusija ito Omonguru tata toruwa nerere Kidirishe merangu oto igorere Atutaki kudunda togwa terere Na paraka kwa wingi tosongerere
Pindo kusema Pindo kusema Pindo kusema Pindo kusema Pindo kusema Tegerere Tegerere toto tegerere
Mwenyekiti ameketi kwa mkeka Aitepo no sisi tunatesa Mungu muumba tupiganie Milango dirisha tufungulie Atutaki kudunda tushikilie Na baraka kwa wingi tumuagilie Chutoka nyamira na tesa na hii Unapenda jipuka dunga na hii Jogo wa mwashata na wika mchini Mademu ni saka wachimbe madini
Pindo kusema